isitha sakho sathane sinomqondo oba nemkhuba ewuganga nje emlingi ohlwini lakhe oqalo phezulu yilo wokuba akukhahlele ngamhlaya ebonto sesigabeni esintekenteke akulinde uzube buthaka ube ntekenteke kweqe enhlupheke nobhene nayo ebese ngalowo mzuzu akuthembise iselapho esingamanga ngikubengelele phina kwamukele futhi engosini efresh ngingusibondlo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Inhlupheko akuyona into esingathi wonke umuntu uyifisela yona empilweni yakhe. Kodwa noma kunjalo, dukuduku, uyibona thushu, naye isiqhamuka ingamenyiwe. Inhlupheko enkulu engabhekana nayo empilweni yami, iseminyakeni eminingi eyadlula la khona, ngazizwa ngokujulile, ngingodeliwe, ngilahlwe ngoseduze nami. Kwala kancane kube isiphetho sempilo yami leso. Kodwa ngigcine, ngifike ekuboneni ukuthi kwabe kuyithuba elihle kakhulu okwathi ngalo uNkulunkulu wangenza ukuba ngize kuye. Ingakho enhlizweni yami lesilingo sikaJesu esebuntekentekeni singena sigxile kimi. NgokaMathewu 4 verse 1 kuya ku 4. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlani kuba alingwe uSathane. Esezile ukudla insuku engamashumi amane nobusuku engamashumi amane wagcina kwalamba. Kwafika umlingi wathi kuye, "Uma indoda kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe izinkwa." Kepha waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphela ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Hlebo sami, ngenkathi usenhluphekweni, isilingo uSathane asilethayo ngesokuthi ukhawulele inhlupheko ngamandla akho. UJesu wayengakwazi ukuguqola omatshe awenze isinkwa ngenxa yobuthaka nokomelela indlala ayisekukho esekudinga njenge-oxygen ukudla. Kodwa kunalokho wakhetha ukuncika uNkulunkulu eyame emandleni akhe kunokuma ngawakhe amandla. Inhlupheko ngesikhathi ubhene nayo ayiwakho umqondo, kodwa phakathi kuyo kanye sinenhlanhla yamathuba amakhulu okuphila kwethu, ukuthemba uNkulunkulu, ukuzwa ukuthembeka kwakhe. Ungayiphuci ngokuwela esilingweni lenhlanhla yalesi sipho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077.